exclusive to Zayda Hype Mag.
God's favorite rap.
Vakanifusa veninvela ni laka laka. Ine ndine Christ, lava lava. Vamushe vini konka chino chaka. That's why ningo jumpa, mapalo ya paka. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Hauka mungo jumpa, vintu vavuta. Tufuka nina Yesu na faith yokuta. He got my back, he never seesezi. Olovi fute buanji vidi vivevi. Your boy is not local, but I'm still laka. Na flow so clean, ni white mukaka. Mavuto ya kabwela tia cha chipaka. His goodness and mercy, ni fulu musaka. Ha, enjoy. Muli Yesu life, enjoy. Ah, enjoy. Ninsamwa sana, oh boy. Vakanifusa veninvela ni laka laka. Ine ndine Christ, lava lava. Vamushe vini konka chino chaka. That's why ningo jumpa, mapalo ya paka. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa. Benzo niseka kunkala ningo papata. Ati ine nenzo nunga chemu nkwapata. Benzo kanga vi life nenze cheneka. Nenzo funa kumalogo no vileka. Ndafya life inalimba nenze stranded. But my God came through, I was loaded. Vose vina chinja nicho sache mazale. Now the yo call me Mr. Hundred. Ndise tiliko. He chose any people. Chimwana chamfumu. Tizuja na rumu. Vakanifusa veninvela ni laka laka. Ine ndine Christ, lava lava. Vamushe vini konka chino chaka. That's why ningo jumpa, mapalo ya paka. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Jumpa, a jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa.
Yellow Hole Music.
Zayda Hype Mag.